I'm saying? Young Chili. Young Chili. Mazze Gile Boo.
In music on the beat.
Yeah. I'm a hero, I'm sending a rap. Now watch your fake, he come and patwa na podio. My nigga na waza ustana, sina chamana, waza mamilio. Yeah. Wanga kitana, fanya na kosa furana, back in a video. Now niko on top, kwenye mableo ngoma inapigwa kila radio. Hero, yapo shipimi kwa kilo, wezo wow kwangu zero. Kile na wakili my haters, nimepewa mada case na commander zero. Manifest kwenye maze, akisha tusani madele na me. So nguvu makili kili, sina time na tumi ya kili to me. Hello mami, wape salam to vino, no give it to me. Nazijua changa moto za mtasi, katita mawa kipesi. Drug beats ina watich, money make a young witch. Chilling your money they seem, so fanya utani nifanya mazish. Nafanya mziki waka sema na folk, akile nyiki mchizi ndo nika focus. Underground jela nika waza kutoka, leo nina kumbalika nwana anza kuchonga. Money, hold on, fake nigga and follow. Shika gitala solo, wajanja mjina tukai kikolo.
Maniga call me hero, na haso mini sibaki zero. Fans wana nitazama mirror, nisha ache giza mina fata dira. Maniga call me hero, nenda kawape habari wivu. Situsha kuwa wakari bifu, tumeshe waka sa vipi tupu. Maniga call me hero, na haso mini sibaki zero. Fans wana nitazama mirror, nisha ache giza mina fata dira. Maniga call me hero, nenda kawape habari wivu. Situsha kuwa wakari bifu. Oluwa show me the way, nami nipate nafuu. Easy hustle ni zishinde sa jay, ni baki kwa level za juu. Nisha songwa kwa migu, pamba kali siku ku. Sina magari na sina majumba, sani ito dari na hu. Wanapita mita ani watu flano na sambaza po is on. Vile na wafiche sana kwenye biti na wameza kaba is on. Wezo wangu hawafiki, wanataka kiki make no comparison. Tunacheza na kuvuka tu muziki na machizi Paris on. Marapa muhali na hof, hata wanachochana ni dhof. Khebete ke mukhoshi malo unkuku, mefindisha nyoshe flow. Naka unaweza taalu huna, marapa fake arifuna. Meza ni mitungi sharibuna, bara hard work, sisi tunafurai na baby. I'm a hero tuka yule commando JD. Kwenye mapenzi story tutashare wifi. Nafanya rap bila ID. Siwezi kuferi saya nini hiyo kwambi. Stay humble my G. Maniga call me hero, na haso mini sibaki zero. Fans wana nitazama mirror, nisha ache giza mina fata dira. Maniga call me hero, nenda kawape habari wivu. Situsha kuwa wakari bifu, tumeshe waka sa vipi tukos. Maniga call me hero, na haso mini sibaki zero. Fans wana nitazama mirror, nisha ache giza mina fata dira. Maniga call me hero, nenda kawape habari wivu. Situsha kuwa wakari bifu, tumeshe waka sa vipi tukos.
Side Records.
Money got money, you know. Nenda kawape habari, you know. Situ shaku wa wakari, you know. Tumishu wakasa vipi tupos.